الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tumwebazawachiti wa Allah na matenda majuf agatani mbukende vubona tumusaba Allah sebi yangira na ukisasila kunabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tugenze butelevu kwa asbab husna al-qatima izimu kunsongi zigendo tuvira kwa kufuna enkomerero ennungi nsongi yuku minemu ngomulundi ogwaita twala beshi tibwa addu'a okusaba Allah akutire ku busilamu ne ku nkomerero ennungi ekyo inakisaba Allahu tabaraka wa ta'ala twakira abanti mnaabu abatukulembera mu bannabbi b'owekitiibwa Allah n'abalongoofu basabanga Allahu tabaraka wa ta'ala bawe enkomerero ennungi naffe tumuwanjagire Allah mu mwezi guno ogwa Ramadhani tuongeremu amaanyi okutusaba Allah tuwe husnul khatima enfa ennungi kubeera nga tusisinkana Allah nga tusiimye era abeere nga tuyingiza ennyumba eyitibwa aljanna nyumba ey'emirembe nga yejjana atutaasa omuliro ogwo Allah gwagenda otuteekamu abo bonna be yasunguwalira nsonga ey'olwaleero min asbaabi husnul khaatima attawuba attawuba okwenenya mu maaso ga Allah kusaba Allah okusonyiwe ku mazambi goyina amanene n'amatono walo hadithi gye tusoma mu mwezi guno ogwa Ramadhan ziringa bbiri man saama ramadhanan au man qaama ramadhan imaanan wa ihtisaaba غفل له ما تقدم من ذنبه أبا سيب يوم ويزقون وقوى رمضان حديث يوكو بلي أبا يمير الدي يوم ويزقون وقوى رمضان الله مصني وما تقدم من ذنبه أما ذنبك يقول برقلا نوجني بسيب بلالا نقوك سيب سيوم يوم عرفة نقوك سيب يوم عاشوراء izo nazo hadithi weziri nga zitulaga nti Allahu tabaraka wa ta'ala ina mazambi gasonyiwa suila Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allahu wa ra'ahu yabuzi bwanti mazambi ki Allah gasonyiwa mwaba ababira basibye ne bana abayimiridde mu mwezi ogwa Ramadhani ka salatu tarawih Sheikh nalaga nti ge mazambi amatono ge Allah gasonyiwa mu mbeera ezifaananako bwezityo wabula mazambi amanene getwalaba agali eyo mu kikumi ago omwana adamu alina kubeera nga yeenenya olwenenya olwannamaddala nga nettawuba gyakola tugenda laba shorotu sihatu tawuba obukwakulizo mukaaga obutuukisa tawuba y'omwana adamu bwe bubula tawuba yo eba tegenda kubeera nga ekkirizibwa wabula abasibye abayimiridde n'ensonga endala ezitulaga obulungi bw'okusonyiwa kwa Allahu tabaraka wa ta'ala Allah abatuddiramu mu mazambi oba mbyonoono oba ebisobyo ebyo ebitono naye ebinene abamanyi bakyogera nti omuddu alina kwenenya olwenenya olwannamaddala Allah okubeera nga amusonyiwa ezzambi lya shiriki Allah okubeera nga amusonyiwa ezzambi ly'obwenzi Allah omusonyiwa ezzambi ly'obubbi Allah omusonyiwa ezzambi lya zaala Allah omusonyiwa ezzambi lya bettingi ne riba n'amalala amazambi aga manene olina kukola ekiyitibwa taubatu nasuha Kali Sheikh omuwandisa atugamba nti min asbabi husnul khatima, muzimu ku nsonga Allah kwasinziira okuwa enkomerero ennungi attauba, kwe kwenenya gyali. Kye yatugamba mu Quran mu suratu Nur aya ya 3 watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, mwenenye maaso ga Allah jami'a, mwenna abantu mwenna abantu musilamu si musilamu, tauba ino kubera nga jukola, tauba yo mukafiri kubera nga silamuka, tauba yo mushiriku musamizi kuderi tauhid wala aqidatu sahiha, ayucha masabu agamenyewu nebilala yenenye maaso ga Allahu tabarak wa ta'ala. Allah gambi inti watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, abangiddala mwabakiriza namwe mwina bye mugwa mwe binene muberenga mwene nyamma zambi ge mumanyidde ddala buli omu, kuba fenna abatudde wano buli omu ayina ye zambi liye manyidde nti lino naligwamu. Ate abamanyi bagamba n'obeeranga walikola dda mwaka gwa 2006 mu myaka gyakyoga mwina omuwala gwe weegatta naye nga wa haramu wamwendako wagula malaya mu 2000 sigala nga wenenya maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala, kuba tulina ashuwa rensi nti Allahu jalla fiula yakusonyiwola ezambi eryogenda maaso nga wenenya eri ezambi eryowagwamu kalibeere nga kadde lity amazambi tegavunda oba tegakaddiwa, buli woolitunuulira n'olijjukira libeera pya. Beera nga wenenya muganda wange omusiraamu nenenye, kuba Allahu tabaraka wa ta'ala atugambye nti ye muyitirivu mu kusanyiwa. Allah yagamba mu aya endala nga akowoola abakkiriza, ya ayuha allazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, abange mmwe abakkiriza mubeerenga mwenenya olwenenya olwannamaddala. Olwenenya olwannamaddala tugenda laba obukwakulizo 6 lubeera lutya: asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahti an anhar. Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeeranga abasonyiwa ebyonoono byammwe era abairenga abayingiza ejjana ennyumba ekulukutira wansi waayo anhar emigga. Allahu tabaraka wa ta'ala bwatyo bye yabeeranga ategeeza mu Qur'an kubifunzafunza waliwo obujulizi obwajja mu Sunan Tirmidhi ne musnadi ogwa Imam Ahmad rahimahullah nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna Allah azza wa jalla yaqbaru tawbata al-abdi ma lam yugharghir, abebitibwa Allah asonyiwa tawba y'omwana adamu, Allah asonyiwa omwana adamu akkiriza tawba y'omwana adamu ma lam yugharghir, ebbanga omwoyo lye gumala nga tegunnatuuka mu ddokooli, amakulu nga tonnalaba malakul maut, akaseera ako nga tonnagiraba malayika y'okufa, tonnagikuba ku liiso lyo, Allahu tabaraka wa ta'ala weweenenya akusonyiwa. Kalibeera ezzambi litya, kagabeere mangi gatya, kalibeere zzito litya, abaddu bo bayinza obutakusonyiwa nga balaba ekikolwa kye wakola kinene. Ne wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yatugambye asonyiwa amazambi jamia gonna. Nekibeera nti omubaka akugambye gwe yeenenya tokeereya tauba, tokeereya tauba kuba Allah asonyiwa ebbanga omwoyo lye gumala nga tegunnatuuka mu malawukooli, bwe gubanga gutuuse ng'omaze okubeera ng'okomba ku bukaawo bw'okufa ne weenenya Allah batakyakkiriza tauba yo. Awo boogenze mu mbeera eitha Allah kubonereza oba okusaasira kiri gyali, okusooka n'akookya omuliro oba okusanyiwa n'abutakookya, naye eryenenyeza yali seefu tyalituuka mu maaso ga Allah nga amazambi ge yeedibagamu yagakolako tauba Allah n'abeera nga yamusanyiwa. Negwa ayina tasawufu nti nja kukola tauba, nja kukola tauba, lebukaera ku macyanga boodi kubiddawo wansi netujjawo mayeti netwala tuziike, oli mu mbeera nzibu. Abebiki bwatweddeko ku byonoono buli omu ayina amazambi ge yeemanyidde yekennyini, genda olikoleko tawuba, tokeereya tawuba, ne saawa za kaakati wookitegeeredde dukabu nambiru wasari'u ila maghfira mwanguwe ukudiri ukusanyuwa kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah ya umbaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubujuli ziwajja hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu agamba umbaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attaibu minadzambi kama la dhambalahu attaibu minadzambi kama la dhambala yinye ninyya ukuvere chono no chiyagwam Allah wa musanyi wa abanga tachina yaenda bwe ninyobo enzi Allah kusanyi wa nubanga tayenda angako yaliaza manya Allah kusanyi wa nubanga taliaza manya angako yaliyebisi ya ganaibu watu Allah kutoka kusanyi wa mazambi ya nyomo mwenge kama la dhambala taib minadzambi kama la dhambala yinye zama soga Allah asigalanga taina chono nocho na mubula mubwe mubuwanga ziwe norecho faman taba muwandisa gamba ntie naba yenenyeza wa mata ala tilka tauba nafira wakati mukwene nyako uku fakadi razakahu Allahu husnul khatima achimanyentu wa achitibwa Allahu tabarak wa ta'ala abamu gabiri de enkomerero enonji niweni nyalero na yenga urugendo sisinkanirako Allah banji tubalabyeko nebene nya nebasiramuka nebaleko obukafu nebasiramuka nebava mu bid'a nebasiramuka nebava mu mazambi waita wedda chikambale Allahu tabarak wa taala na mujurula naganti ya fulani ya fudde asiramu se fulani ya fudde avudde mukuzula fulani ya fudde yenenyeze zambi abonno Allahu tabarak wa taala faqad razaqahu Allahu husnal khatima Allah bila bagabiridde enkomerero enonji era bagenda kuzukira yawmal qiyama nganabo Allahu tabarak wa taala yabasonywa kullu dhunub amazambi gawe gonna kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nganabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabira ngagama man mata ala shay'in inna Allah wajjulu lila kuchintu yubaathuhu Allahu alayhi Allah genda kuzu kizangu likucho wikata anda nafira kwa kwecho chava afiriddeko Allah genda kuzu kizangu likwecho amodo afiridde mbwezi embera yeyo jalizu kikilako gwebaku vye migonga abadde mubbe embera yeyo abadde afiridde mauledi emmere nedduwa za ramallani ajja kuzukira bwatyo abaddu bajja zukira nga bayina bisago ebyentalo ebyafaayo nga betubimanyira hadithi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bayina ebisago byantalo balwana mu ntalo kubeerenga eddiini y'ekitiibwa Allah etambula eyimirirawo ereme kulwanyisibwa ng'ogenda kuvaayo ng'olina bisago bya bwenzi bakufumita ekiso mu bbaala bakuba emiggo gya bobbe ne bakookya ebipiira olina bisago bya mipiira gine obadde obba obadde onyakula akasawo ne bakukwata ne bakookya otuuke mu maaso ga Allah nga kiwafiirako bobbi yaadhambillah neyafiira mu ssabo bwatyo laba embeera gyagenda okuzuukukirako yaumal qiyama nga yali agattaku Allah wakati awo Allah we yamujjulira mu ssabo ng'asamira saba Allahu tabarak wa ta'ala tutas bameka bakwata safari zao haram nafira wakati mu safari yao eza nga mazo kutuko banga avayo na yabaddu abafa nga bafunye enkomerere nnonji gamba ngo muddu afiridde wakati mu tauba yenenyeza maso ga Allahu tabarak wa ta'ala oyo Allah aba muwaddi husnul khatima aba muwaddi fa ennonji chovala bamuwandise yalete ekyafaayo insha Allah kiwanvu naye katuchifunze tulabe obukwakulizo bwa tauba omukaaga yaleeta ekyafaayo ky'omusajja amanyikiddwa hadithi ojja gisanga nga bagyegattako Bukhari ne Muslim era ng'eva ku sahabi yayitibwa Abi Said ana Abi Said Sa'id ibn Malik من سين الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الخدري أتجسنا تقام أنت نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقام kana fi man kana qabilakum rajulun mwaba baba kulembela wali wa musajja qatala 99 nafsa musajjo yatta abantu 99 fasala an a'lam ahli al-ard nagenda nabuza omumanyi w'ekitundu ekyo ku nsi we yali awangalira oba mukafo we yali awangalira nabuza abange seeka wa wanaaliwa imamu wa wanaaliwa fadalla alaihi rahib ne bamulagirira eri oyo gwe baali bamanyi nti musajja ayina kuirimu bwe yatuukayo n'amutegeeza nti faataahu faqala lahu n'amugamba nti innahu qatala 99 nafsa owange nkutegeeza sheikh n'akatta abantu 99 fahal lahu min taubati owange sheikh allahu tabaraka wa ta'ala asobola okunsonyiwa abantu 99 benzise faqala sheikhi yawafatu wenvundu n'agamba la allahu tabaraka wa ta'ala tasobola kubeera nga akusonyiwa bantu 99 bose aa teri taubayo ne weweenenya omala byambulago genda teyavaawo faqatalahu naye n'amugatta ku 99 sheikhi naye n'abeera nga yattibwa olw'okuwa fatuwa etaliiko magulu bwatyo bwe yamala okuweza batugamba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba bwe yamala okuweza mia emyoyo 10 nga gyonna giyisidde ku ngalo ze thumma saala an ahla ma ahli al-ard naddamu n'abuuza nti abange oli omuwalimu gwe mwansindiseeka nyiziza naye mugasse ku 10 mundagirireyo sheikh omulala mbere mubuuza ku nsonga yange ne bamulagirira ewa sheikh omulala bwe yatuukayo n'amutegeeza nti qatala 100 nafsin n'akatta emyoyo 10 oba n'akatta abantu 10 fahal lahu min taubati owange sheikhi bandagiridde gwe ombuulire ompe ansa nsobola okwenenya mu maaso ga allah n'ansonyiwa faqala sheikh sheikh kyeyabeera nga addamu n'amugamba nti naam wakitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala asobola okubeera nga akusonyiyira ddala wabula sikusobola wabula akusonyiyira ddala ku bantu 10 bewakatta nga mulimu ne seeka wafatu wezitategeerekeka allahu tabaraka wa ta'ala ajja kukusonyiwa singa weenenya mu maaso ge wabula okukkerezebwa kwa taubayo yamutegeeza n'amugamba intaliq ila al-ardi kaza wa kaza taubayo okubeera ng'ekkerezebwa bulungi kwate kuba otambule ove ku kitundu gy'obadde owangaalira ogende mu kitundu bwe kiti ne bwe kiti faina biha unasi yabuduna allaha ta'ala olw'ensonga gy'ogenda okugenda waliyo abaddu ba allah bamusinza okukamala fa'budu llaha maahum era genda obeere mu kitundu ekyo osinze allah wamu nabo wala taruji ila ardika naye nkulamira gwe musajja gwe todda ku kyalo gy'obadde ottira abantu fainaha ardu su olw'ensonga akaala ako kaaluka abajeemu kaaluka aboonoonyi nekibeera nti wano ojjawo faida kinti singa owangalira mu kitundu mwe wakolera ezzambi obadde oyinamu amasabo n'osiramuka kitundu ekyo okerezebwa otunda poloti eyo n'ogenda eyo gye batakumanyi ewali abaddu abasinza allahu tabaraka wa ta'ala kuba buli woonootambula ku kyanga bagamba oyo yali musamize oyo yali musamize oyo yali musamize ne tujjawo ekirala nti abaddu tulina okukola hijira okusenguka tuviire obwonoonefu tugende mu bitundu ebiri yadde yaddeko alhamdulillah ofiire olabe ekitundu nga wooli we wagula poloti wonna weetooloddewo bafaaza n'abasisita balundirawo embizi buli kaseera ziyita mu kkuba awo ziyita we ziyingira mu maka go gezigira nga n'ekitundu ekyo kirimu obwonoonefu tambula okola otya tambula ove olina ekitundu gy'owangaalira amabaala gakwetoolodde ne bamalaaya oli awo ku buzigo mbu naye woopangisa ne bamalaaya bali oko kale fe ekiro tulaba omutabulika ayingira gyasula ale tulabawo bamalaaya bakoze ki abayimiridde tujja kulowolereza obukyamu so nga ate munnange tolina mbeera yonna ya bukyamu kati wano tujjawo nti woba oyina ekifo ky'obaddemu nadala nga wene nyamaso ga Allah okerezibwa okubeera ng'osenguka mu kifo ekyo ewabadde obwononefu gy'obadde obukolera nga bukwanguyira w'omusajja okubanga yatta abantu kikumi nga n'ensi emumanyi aba ayina kusenguka agende mu kitundu gye basinziza Allahu tabaraka wa ta'ala. N'ekirala kye tuyiga wano bingi, tokkirizibwa kwenasabako linnya vvundu lye wali oyitibwa fil jahiriya wasiramuka ng'eri baali balina erinnya lye bakuyita ery'obushiriku, omusawo omuganda bw'ati, omusawo omuganda bw'ati, n'osiramuka ate erinnya eryo n'olisigaza. Bwe tulaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti amannya g'abo abaasiramuka nga mavundu yagabajjangako, ba Abdushams n'agabajjako n'agaa kati nkutumi Abdurrahman, lire ery'omuddu w'enjuba si ddungi, beera mudduwaani w'omusaasizi. Naye ate olwaleero genda olaba ng'oli erinnya akyaliina, agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, nze ex-pasta. Nzaani ex-pasta ng'akyenasabako ekyobwa pasta. Ogenda olaba oli ng'agamba nti nkutte ekyobwa sheekhi ne Baibuli, n'agamba nti nze sheekhi Baibuli, era ng'ensi emumanyi nti oyo sheekhi Baibuli. Kakati ebinnya nnyoyo ebityo omukkiriza talina kubeera nga abyeyita olw'okuba nti aba yakola tawuba n'asiramuka, ebyo byonna embeera eyamuliko nti faaza simanyani, pasita simanyani, byonna abiteeka bbali n'asiramuka n'ataddayo kubeera nga yeegomba okweyita amannya agabulirako abaana Adamu. Kati n'omusajja ono yakwata ekkubo n'ava ekitundu gye yali attira abantu nga sheekha amugambye nti Allah ajja kukusonyiwa naye nkulaamira ekitundu gy'obadde okolera obwenzi oba okutta, tambula ogende mu kitundu ekirala ewali abaddu ba Allah abamusinza. Era wano wennyini ojjawo ekigambo ekigamba nti twewala okubeera n'emikwano emibi. Bulijjo n'okoma okubeera n'emikwano emibi togenda kuva mu mazambi, wallahi togenda kuva mu mazambi. Neekwana emikwano emirungi, sembera eri abamanyi, sembera eri abawalimu, sembera eri abaddu abayimirizaawo eswala, naawe eswala ejja ttandika okwanguyira. Bw'oneekwata ku musiraamu nga musaaze, kijja kwanguya naawe okujjumbira eswala. Naye onoofuna omusajja wa matatu wa ludo tava ku ki ku mweso, wallahi tojja kwanguyira swala kuba mukwano gwo yoyo tasaala, kale naawe tojja kukola ki? Kusaala. So bannange, haditha eno erimu ebigambo bingi mu kanyomero ako, tusenguke emikwano emikyamu n'ebifo ebikyamu, tugendere emikwano emirungi egisinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Mukwano gwo yagenda okuyambako okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye onoofuna omukwano ng'emirimu gyakola gya shaitaani, era naawe yerevo gy'ogenda okukwata oba embeera gy'ogenda okubeera nga okwata. Omusajja ono ekiri mu hadithi kitwagaddemu, fanfalaqa, omusajja yakwata ekkubo n'atambula, hatta okutuusa idha nasafa tariqa ataahu almaut, yatambula atuuke ku kitundu sheekhe gye yamugambye aba ali wakati w'ekkubo agenda akutte enguguuza afuluma eno atuuse eri, tannatuuka yo naye ali bainaawo wakati kati, ataahu almaut, Allahu tabaraka wa ta'ala n'amuleetera okufa. Mu kaseera ako bamalayika bajja ba miteeka ebiri omuli mala bamalayikatu rrahma wa malayikatu lazaab, bamalayika b'okusaasira ne bamalayika b'ebibonerezo, ne babeera nga baakayagana ne basikaŋŋana omuguwa nga bali bagamba nedda omusajja ono Allahu tabaraka wa ta'ala abaddakkiriza tawuba ye. Ate ab'ebibonerezo nga bagamba nti nedda innahu lam ya'mal khayran qat, tawuba ye webanga ekkiriziddwa tannabaako mulimu gwonna gwakola mulungi na gutya nagumu. Allahu tabaraka wa ta'ala ekyenkomeredde bamalayika ab'okusaasira be bamutwala mujjanayo w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, ekiraga nti Allah yabeeranga amusonyiwa na lwakubadde yali tannatuuka sheekhe gye yali akoze atya gye yali amugambye. Nti amakulu waliwo abaddu abeenenya mu maaso ga Allah ng'abadde mushiriku, aba yakamala oyo kyesabaati ng'ali myaka 8 Allah n'amutta, talina kalimu konna kakoledde mu busiraamu, naye mu maaso ga Allah ki? Jana afunye husnul khatima, enkomerero enki enkomerero ennungi ekikyafaayo ekyo sheikh yakireeta okulaga nti yenna allah faman taaba wamaata ala dhalika aw ala tilka tauba yenna aba yeenenyezza n'afiira wakati mu kwenenyaako okwo allahu tabaraka wataala agenda mumuzuukiriza mu mbeera ey'okubeera nga allah yamusonyiwa shurutu sihatu tauba obukwakuliza obutuukiza tauba y'omwana adamu okubeera nga ntuufu akasooka ikhilaau ani dhunub okuleka amazambi n'ogateerawo mbagirawo n'otaliddira okulireka mbagirawo ne bagamba obwenzi buli haram tuddayo ugamba nti ambadde nkyabulamu mbadde nkyakolaki ne bagamba nti riba ezo sente n'ozeenenya ne bagamba nti kino ikhilaau ani dhunub ezambi oliteerawo mbagirawo kasita olitegedde nti zambi n'ogamba a kandyesonyiwe tugamba nti akansooka enkoleyo kino kansooke mmalemu kano ngaabanye byemyenge ne sigala bw'amanya nti sigala ali haramu nga gwe gusooso kiwulira agamba kansooke mmalemu akantu kano akabulayo sitiika eno kansooke enginywe naye ekola etya eggwewo nenenyelumu nedda tawuba okukkirizibwa olina tteerawo ezambi eryo mbagirawo embeera ey'okubere annadamu annadam okwejjusa ala fiili tilka dhunub lwaki wakola ezambi eryo annadamu tauba omuddu weyejjusa tauba yenyini gyabaalimu aga nti lwaki nalikoze oba nakola kyaki allah nkusaba onsonyiwe sijja kukiddira nenenya kale oba nagwamu kyaki annadamu tauba okwenenya okwo neweesaasira omwoyo gu tauba yenyini notabeeranga bana bagaa nti sitaani yeyankemi aa nomanya nti tekwabadde kukebebwa ka sitaani nalwakubadde naye esendasendamu bangi bagisimattuka nga basabye allah gibataase kati so naawe olina kubeera nga ogamba nti aa nejjusa ku lwange sigamba nti sitaani yeyankemye mu nsonyiwe nedda embeera ey'okusatu azmu ala anla yauda alaiha abada okubeera nga omalirira mu mutima gwo togenda kuddira zambi eryo n'omalirira nti sijja kuddira zambi eryo allah ajja kukkiriza taubayo n'akuukuna ikhlas fi tauba okumalirira n'olongoosa enniya nga etauba ogikola ku lwa allahu tabaraka wataala waliwo basajja bakulu beenenya obwenzi n'okubba olw'okuba nti bakaddiye tebakyalina maki maanyi waliwo akola tauba n'ava mu bivulu n'okunywa emyenge n'okucakala lwaki akasente kaweddewo wabula waddamu ofuna sente ngaddayo owoledde abo webali kale tauba olina gikola ikhilasan lillah nga weenenya ku lwa allah oba sente weeziri ne weenenya oba bukadde oba buvubuka ne weenenya mu maaso ga allahu tabaraka wataala akakwakulizaako kutaano tauba eyo erina okubeera ng'eri mu kaseera akatuufu allahu tabaraka wataala mwasonyira ezambi tauba olina ogikolera mu kaseera akatuufu allah mwasonyira amazambi oba ezambi eryo kabila algharaq nga tonnatuusa kugibwamu mwoyo singa weenenyanga omwoyo gumaze okutuuka awo sheikhe allah aba takyakkirizanga firauna weyenenya n'asiramuka allah namuga nti al ana olwaleero weenenya ng'ebbanga lyonna obadde mujemu weyita allah kati nkukutteko ate okola tauba mbaosiramuse kati singa omwoyo gutuukaawo allah aba takyakkiriza twenenye nga bukyali wa kabila turui shamsi min magribiha era twenenye ng'enjuba allahu tabaraka wataala tannagijja tannagijja gyegwa singa enjuba eriva gyegwa allah jjabba azinzeeko omulyango gwa tauba nga guggaliddwa nga n'omukafiri ne waneenenya atya n'aleeta shahada mutwalo allah jjabba takyakola ki takyakkiriza alibeera mu bidaala bya mawuledi ne bwalibivaamu n'afa sunna allah jjabba takyakkiriza ajja mukwatirayo mu bidaala bya mawuledi alibeera mu nyimbe nga mushiri ku musamize gyalibeera ne bwalyenenya mu maaso ga allah aliba tasaala ng'enjuba emaze okuva eyo gyegwa aliba akwatiddwa mu kaseera akazibu nga allah takyakkiriza kusaala kwe mu mbeera eifaanaganaku bwekyo n'akakwakuliza akasembayo ak'omukaaga baulamake baaleeta okubeera nga ozzaayo ekyo kyewali azaamaanya muntu munno okuzzaayo kye wali azaamaanya muganda wo, oba saati gye wabba, oba nsimbi ze wali azaamaanya, wali mu kazigo emyaka musanvu emabega tewakasasula, abaddu bakyakubanja, genda osasule ssente. Walina omuyizi ku ssomero yamala ddala enaku yunivasite, oba yamaliriza bamutikkira, naye ka pulayimale gye yasomera eyo sembabule edimansa akyakubanja emitwalo musanvu egyettaamu ebbiri, naawe ozimanye oserese, dduka bunnambiro weenenye ozeeyo essente z'omuddu oyo. Era wano sheikh yaleeta hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man kana li akhihi indahu mudlama, yenna ayina ebbanja eri muganda we nga yamuli azaamaanya mimaali, kazibeere ssente oba lugoye oba ki oba ki nga wali azaamaanya muganda wo, oba ettaka, beera ng'ozzaayo ekyo kye wali azaamaanya ng'olunaku lwetagenda gasa la dirham wala dinar, olunaku emmaali n'essente lwezitagenda gasa muntu yonna kusasula nga terunnabeerawo oba nga terunnatuuka, illa alhasanat wasayiat, okujjako bye bagenda okwesasulamu bigenda kubeera mirimu mirungi. Okwata eswala zo zimuwe, gwe wabba, gwe wali azaamaanya, gwe wasikako akasimu, gwe wayingirira mu nju n'omumenya n'obbamu byobbye n'omukubamu empya awo n'omukubamu empi n'ogenda bizzeeyo nga bukyakola ki, nga bukyali olunaku lw'okusasula emirimu n'emirimu terunnatuuka, kuba we lutuuka swalaazo ze bagenda otwala. Ramadhani ng'emenya, ng'ekooya, enjala ng'eruma, bakwata ebisiibo byo babitikke oli gwe wabbaka akasimu miskini, bakwata ezzakaayo ssente zo ze wawaayo ejjayo bagikwasa omwana Adamu. Ate omubaka yagamba mu hadithi ey'omwavulu nkupe n'agamba nti omuddu yenna agenda kujja yaumal qiyama bisala yasala wazaka yawaayo zaka wa hajji yakola hijja waqad shatama, omuddu oyo yavuma, yawaayiriza, yakuba, yali azaamaanya, yayiwa omusaayi, bakwate ebirungi bye babiwaawo bye yali azaamaanya, fa in faniyat hasanatuhu, ebirungi we biriggwaawo bagenda kukwata amazambi g'abali abakyakubanja babeere nga bagakutikka, thumma turihat fi nnar, oluvannyuma muganda wange obeere nga osuulibwayo mu muliro, naye nga wali musaaze, wali musiibi, wali muwaayo, wakola emirimu egyo Allah gy'ayagala, naye ng'ate ogasseeko okuli azaamaanya banno, akadde kakyaliwo ka bulamu, abaafudde tebalina ssuubi lya kudda kulongoosa. Tugezeeko longoosa, gwe wali azaamaanya labo engeri yonna okuzzayo ekyo kye wamuli azaamaanyaamu mumbeera efaanaganako bwetyo. Wa barakallahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amthaalikum wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wa yirda walhamdulillahi rabbil alamin. Saba wakitiibwa Allah tuwe husnal khaatima, enkomerero ennungi, era tuteekemu abo abyenenya, era Allahu tabaraka wataala nakkiriza okwenenya kwabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.